bagala you translate everything in English. Abamu tetwaso muluzungu tetulusobola. Era ne muba mutulira tuluyimba lwa gambo lingo sulambi gambo biri nodda mu Luganda lwo. Nechirala true music tubaddenga osobola okulaba ekintu ekinyigiriza ensiyo, ekinyigiriza abantu bo no kifunza funza mu bufunzi no kiwa abantu bo mu luyimba. Kati ebyo nabaze babikuba bagala kubijjawo. Bagala publica sira fa basabidiza. Tetugenda sabidiza. Tugenda gwanisa amateeka gano oba kyetaagisa ki oba paka mu kkooti oba kyetaagisa ki. We are ready to fight.